Blog Talk Radio.
Samaza muri ino ndirimbo nziza cyane y'imyaka za 90 ya FPR inkotanyi tutarasobanukirwa ko ari FPR DMA yabicanyi ba kabuhariwe mu by'ukuri bari batafite icyo barusha abo twari dufite ba MNDCD. Indirimbo rwose yari nziza itaragira gukwisa ariko yuro ibikorwa uno munsi ndetse mu by'ukuri byakozwe kuva FPRDMI yakwerekana ukwiri nyakuri yurebye ibiri muri ino ndirimbo n'ibiriho bikorwa ubu n'ibyakozwe kuri uwo mwaduko ntaho bihuye na gatoya tuzagereyo tuyishyiraho kugira ngo abantu bibuka ayo mateka abantu bareba ukuntu abantu bashobora kuririmba neza bakavuga byiza barangiza bagakora amahano tubaha ikaze kuri Radio Ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC dufite saa kumi z'amanywa n'iminota itanu isaha z'i Washington DC tukagira saa yine z'ijoro n'iminota itanu isaha y'i Paris i Buruseli n'ahandi mu Burayi rwo hagati ndetse n'iwacu Kigali turi kwa kabiri uno munsi turi kwa kabiri tariki ya 17 Nyakanga umwaka w'2018 tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twaheye inyito kwica abaturage hitwajwe ibitero amateka ntakiyamariye FPRDMI bihabanye n'iriya ndirimbo yo twumvise yaturaje irimo rwose abantu bakumbuye u Rwanda abantu baje kurukorera ariko ubu bakaba bakomeje kurimbura imbaga muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wakibateguriye mukaba muri kumwe kandi na Bwana Jonathan Musonera umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement akaba anayibereye umunyamabanga wungirije nagira ngo Jonathan niwe uriho nyumva rwose ufate mikoro usuhuza abari batwumva batari baguherutse noneho dutangire ikiganiro Jonathan uranyumva sindagufungurira mikoro reka ngufungure mikoro ndio nkubwira kuvuga mikoro ifunze ndayigufungurira Jonathan
murakoze Bwana Joseph reka mbanze ngusuhuze nawe hari hashize iminsi muraho neza
uracyahumeka kuraho mumeze mutamugongereza
turashima Imana cyane Joseph wese mumeze muto n'umuryango
akazuba keza cyangwa kamena agahanga tufite akazuba kari gakaze hambere ahangaha ariko ubu karoroheje gatoya kameze neza nicyo kabaye
we natwe uyu munsi kagabanutse gakeya ryari ryinshi ariko ubu ngubu bimeze neza mu minsi nk'itatu ishize byari byinshi cyane
nibyo mu majoro byabaga bikomeye cyane umuntu abiribyoshya
urakoze rero ku kugira ngo twongere guhurira muri iki kiganiro hari hashize iminsi urabizi ko twari dufite akazi kenshi dufite ingendo zitandukanye ku buryo twari tutarabashije kongera kubasha gukora ibiganiro ariko rero nshimye ko uyu munsi turi amahoro kandi n'izo ngendo twazinyuyemo amahoro tukaba tubashije kongera kugira ngo tuganire n'abakunzi bacu uyu munsi aba rero mbaramukije kandi bararika kugira ngo baze dufatanye kungurana ibitekerezo muri ibi biganiro tugiye gukora kandi mbaragize amahoro n'imigisha y'Imana murakoze Joseph
urakoze cyane Jonathan nk'uko twatangiriye tubivuga tugiye kuganira na ko kwamagana kuno kwica abaturage hitwajwe ibitero twibutsa FPRDMI ko amateka ntacyo yimariye kimwe n'ubutegetsi bwayibanjirije amakuru yatugeraho Jonathan n'ayihohoterwa ku buryo bunyuranye ndetse n'icwa ry'abaturage bo mu bwoko bw'abahutu cyane cyane ariko bitazatinda no kugera n'abahohoterwa abandi bo mu bwoko bw'abatutsi nk'uko nabyo bidakunze kubura ibyo byose bikaba bikorwa ngo kubera ibitero by'inyeshyamba ngo bibera mu turere duhana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umukumbi z'u Burundi n'u Rwanda ndetse yemwe ntibibera nabo gusa ku mbibi biranabera no hagati y'igihugu nk'aho zitwa Igitarama umwana w'ubisiriza za Kamonyi za Musambira naho abaturage baragenda bahohoterwa bigaragara mu by'ukuri kuzuye FPRDMI n'imikorere yayo ko aribo bari babikora bitwaje ngo ibitero ngo byarabaye ayo mahano rero ni amahano akungurira igihugu nk'uko amateka abitubwira ndetse adasize n'abayakora iyo mahano aributsa kandi abanyarwanda benshi amateka mabi ingero muzo muri ayo mateka mabi twakwibutsa nka 1963 1967 ubwicanyi ku ngoma ya MDR Parmehutu bwagiye bukorerwa abatutsi nyuma y'ibitero by'inyenzi aha twakongera kwibutsa muri 73 aho abatutsi b'abanyarwanda baryojwe ibyo batakozwe batakoze bakaryozwa ibyakozwe n'agatsiko k'abatutsi b'i Burundi kakoreye jenoside abahutu baho noneho bikaryozwa abatutsi bo mu Rwanda. Twakubitsa kandi nk'imyaka ya 1994 aho abatutsi n'abatavuga rumwe na MNDCDR baryojwe ibitero bya FPRDMI badafite aho bahuriye nabyo rwose ku bwinshi bwabo. Ibyo twagiye tubivugaho mu biganiro ariko turongera tubyibutse kuko ano mateka atigisha MNDCD na FPRDMI tugomba kuyasubiramo buri gihe kandi tukazakoresha n'ubundi buryo bwo kugira ngo amatwi yabo azibuke. FPRDMI rero yashyekiwe no kurimbura abaturage kuva uruye umwaduko wayo. Jonathan Musoni ukunze kubivuga ko yatangiye kwica ihereye za Ruweru hariya bakiri no mu ishyamba bakiri imirwanirana na Uganda na Museveni ko bicaga abahutu. Twagiye tubiganira nawe wagiye bitubwira ndetse na Dr. Theogene Rudasingwa nawe yagiye aduha amakuru yabyo ko ubwicanyi bakoreraga abahutu baba abahutu barundi bo mu bwoko bw'abahutu cyangwa se n'abanyarwanda babaga babonye ni ibya kera. Bukeye bakanica n'abatutsi babasanze ni we ukunze kubidutekereza uko bagendaga bakora za screening bagatoranya bakavangura bakica bakica cyane cyane abavuga ngo bagiye ku rugamba bahaze nyine amahano ya MNDCD ngo basanze none ngo bashaka kuhoza igihugu bakicwa bakeka ubutu cyangwa se banakekwa nyine ko gusaba babaye mu Rwanda bityo atari kwizerwa. Ugiye ubivuga Jonathan Musoni wenda tuzanagenda tubigaruka kuko aya makuru yose tuba tugomba kuyavuga buri gihe kuyavuga buri gihe kugira ngo ajye mu mitwe ya benshi bityo iyo gatebe gatoki ayo mahano azagera aho ngaho ahagarare kuko nk'uko bivuze mu kanya akungura igihugu kandi n'abayakora nabo ntabasiga. Tujye duhora tubibibutsa FPR yashyikiwe no kurimbura abaturage kuva ibyo bihe byose none ubu ngubu isigaye rwose inabikora ikigamba nibyo igiye gukora ikabyigamba nk'uko turi bwumve umusirikare umwe nari mfite babiri ariko ntitubone umwanya kumva bose. Hari nk'umusirikare yabwiye abo mu karere kahoze kitwa Gisenyi hariya muri za Rubavu ababwira rwose ko abibutsa uko babagenzaga amacengezi abacengezi bate cyangwa se FPRDMI yakinye ubucengezi nk'uko twagiye tubibona kabone nubwo atavuga gutya ariko twebwe twagiye tubisobanura neza ko yanakinaga n'ubucengezi kugira ngo ibashe kwica abaturage bo muri utwo turere ibibwira nyine ibibutsa amahano yagiye bakora ntacyo yikanga ariko burya iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe bazageza aho ngaho babiryozwe kandi nicyo dushinzwe tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ayo mahano banakoze icyo gihe bazaryozwe no kuba bariho bayigamba ariko na bumireme ndetse n'abajye bigamba gusa rero ntabwo byabaguye amahoro n'abandi rero nibategereze gatoya. Jonathan rero ngiki kiganiro ko twagiteguye uko twagiteguye nuko nguko ariko hagataho mbere yo kugira ngo tutangire ikiganiro nyamukuru hari ibintu bimaze iminsi bikorwa nyine na ba mushiki wabo na ba Kagame baza gusaba imyihano mu Bufaransa ngaho ngo urashaka kuyobora umuryango mugari w'abavuga igifaransa birukanye bakanasenya yewe n'inzu y'abafaransa Ubufaransa bukaba ari cya gihugu nyine bahuza ku nkeke bavuga ngo cyakoze jenoside n'ibindi ibyo byose urabizi ugasanga mushiki bavuga bati narambiwe utuzungu bavuga abafaransa bavuga ba perezida b'abafaransa ba n'abandi yamara kurambirwa utuzungu akaza kuduhakwaho icyo kintu yo cy'imitwe bariho bakora imitwe n'ubutindi dore ko ntawe ihuriye n'iyandi ndirimbo twatangira iteka mutwe ubutindi kutiyubaha bimwe bita kwihesha agaciro nyine inda yabo mbi n'ubutindi ntabwo bijye bituma nyine ibyo ntibajye bumva ko ubwabo ibyo bitabaha hagati aho ngaho muri uko kugenda nyine bateka imitwe bikundisha basaba uwubimye hari umupira w'isi urangiye mundiyara umupira w'isi urangiye ndetse igikombe cyanatwawe n'Ubufaransa uribuka yo Jonathan ko ejo bundi mu gihe bariho bitegura ko gukora finale Kigali yarushanyijwe kuhamagara abaturage kujya kogeza u Bufaransa. Niko benshi bavuze, kabone n'ubwo mu bari watumira batavuga ngo mujye kogeza u Bufaransa, bavuga ngo ni mujye kureba umupira nyine uheruka final. Ariko hari naho bari bagiye bavuga bati rwose mwogeze u Bufaransa, mwogeze u Bufaransa, mwogeze u Bufaransa. Ibyaje no kugaragarira mu kinyamakuru reka nkubwire ikinyamakuru igihe aho mu nyandiko yacyo y'ejo bundi ku itariki ya 15 ejo bundi ku itariki ya 15 Nyakanga cyanditse kiti Ubufaransa bwegukanye igikombe, nyine bwari bumaze kucyegukana. Ubufaransa bwegukanye igikombe cy'isi cya kabiri nyuma y'imyaka 20. Bahivuga neza uko byagenze, ariko hari ahantu babigeza bakagaca rwose, niko umuntu yabyita. Bavuga nyine ubutwari bw'Abafaransa, ibyo bakoze, bakavuga barubite, bakavuga ko bitoki batsinze nyine kwasi ibitego 4-2. Ibyo nta utabizi, nta utarabyumvise, kuko abantu benshi bakunda umupira w'amaguru, iyo n'abatawukunda iyo cyabaye igikombe cy'isi barakurikira kubera nyine ambiance birimo. Baravuga uriya muhungu nyine aba abantu bigaragaje benshi cyane batsinze ibitego, cyane cyane ibyo bitego 4 b'Abafaransa, bakavuga n'abayitsinze muri Croatia. Bakavuga n'ubwo cyane 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 akasore rwose k'agahanga cyane kitwa Kylian Mbappe, nyine umaze kuba umuhanga unogezwa n'abantu b'ibihangange nka ba Pele n'abandi benshi, bavuga baturiya mwana rwose ari mu ntambwe zacu, bamwe bakanamujyanya ati kuva Pele akiri muto ati ni wa mbere wundi muto yutsinze ibitego n'ibi ni wa mbere wifashe gutya, iki cyose nyine ibyo byose biragwiye kuri uwo Mufaransa, kuri uwo Mufaransa w'umujene muto cyane rwose, mutoya mu bandi bose utarageza ku myaka, ufite imyaka 19 witwa Kylian Mbappe. Nuko rero ahantu hasekeje, dore ko ngo akabi gaseka nka keza, naha nicyo kinyamakuru cya Leta y'Agatsiko, ikinyamakuru igihe kigira kikagira kiti imba mutima z'abarebye umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi muri Kigali Convention Center. Ngo bawurebye muri Kigali Convention Center, urumva ko rwose ntacyo bari bashigaje inyuma, bagiye muri Kigali Convention Center ngo abantu bajye kureba gusa. Rero Kigali Convention Center sinzi niba bawugiyemo, niba barabishyuje, ntibavuga niba ari abakomeye gusa. Kuko niba babaye benshi, uko mbizi sare nini ni 2500, tuvuge wenda ko babyigana bakaba bitatu, ntibarenza aho ngaho, kandi abashaka kureba umupira nk'ubu ni benshi. Ntawavuga rero ko batari kureba umupira wa finali, kabone n'ubwo finali yari mu Bufaransa, n'ubwo nyine bakigaragaza urwango rukomeye, finali ntibari kubura kuyireba, ariko harimo buri gihe warebaga finali nyine yagwaho, cyangwa se akareba u Bufaransa agomba kubutuka, niyo bwaba butakinnye akabutuka. Uzi ko ari byo ntero n'inyikirizo muri ya Leta y'Agatsiko muri ya Rwanda rwa FPRDMI. Aha nanjye ndaza gutanga experience nageze muri 1998 kuko nari Kigali ubwo u Bufaransa bwaheruka gutwara igikombe muri 1998 nari Kigali. Nawe Jonathan nawe wari Kigali cyangwa ahandi mu Rwanda, uyu ni umusirikare ntekereza, nawe uraza kumbwira uko byagenze icyo gihe Ubufaransa bwatwaye igikombe, nanjye ndaza kubitekereza rero twumva, turaza kubibatekerereza uko ibintu byari bimeze. Maze aha ngaho ngo muri aka gasutitire ngo imba mutima z'abarebye umupira wa nyuma w'igikombe cy'isi muri Kigali Convention Center, reka nsome rwose ni tugufi reka dusome mwumva ya macuyinda. Ikinyamakuru gihe cyo ku itariki ya 15 nyine jundi cyakomeza kigiye kiti mu gihe abafana bagera ku 178,111 bari bicaye muri Luzhniki Stadium bareba imbona nkubo n'umukino, abandi batari bake bahuriye muri Kigali Convention Center ahari televiziyo nini bareberagaho ikibera mu kibuga cyose nta guhengeza. Barakomeza bagira bati mu gihe Ubufaransa nibwo bwari bufite abafana benshi baririmbaga ubutaruhuka bati Ale le bleu, bagira n'amahirwe yo kwegukana igikombe cy'isi baherukaga mu mwaka w'1998. Bamwe mu babukinira ubu barimo Mbappe bataravuka. Dukomeze gato Jonathan. Minezero niko banditse sionze ne bari munezero minezero ndabisoma uko byanditse minezero isa w'imyaka 25 yatangarije igihe ko intsinzi y'u Faransa iri mu byamushimishije mu buzima bwe kubitangariza igihe yatangarije igihe ko intsinzi y'u Faransa iri mu byamushimishije mu buzima bwe yagize ati u Faransa ni ikipe mfana kandi mba ku mutima cyane nayikunze kubera na data ariyo yafanaga akajya ngurira imyenda yayo yegukanye igikombe cy'isi ntarakura iki rero ndakishimiye cyane kuko nicyo cya mbere mbonye ikindi bamaze agahinda nagize dutsindwa na Portugal urumva ikindi bamaze agahinda nagize dutsindwa na Portugal ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'Uburayi mu mwaka w'2016 hari n'undi witwa Murekatete wagize ati Murekatete Ange yasanzwe ngo yasazwe n'ibyishimo avuga ko igisigaye ari ukubona umwe mu bakinnyi b'u Faransa yegukana Ballon d'Or no kuvuga umupira wa zahabu ni cya gihembo cy'umupira wa zahabu yegukana Ballon d'Or kuko ibyo bakoze byivugira aha barakomeza banavuga nyine ko harimo nabo bafananga ngo bake bafanaga kubasiya nyine nabo bakaba barababaye bake ariko babo bake cyane wumvise ko ngo abenshi ku bwinshi bafanaga u Faransa cyane bakabivuga ndetse ngo bakaba bambara n'imyenda iyo ikipe y'u Faransa ngo se yarayibaguriraga Jonathan rero ko ari uhari icyo gihe cyose gufana u Faransa byari byemewe kubona rero none uzi ko hari n'abategetsi ibo muri za Ruhengeri hariya muri za Musanze nabo banditse amabaruwa arahari twarayabonye yagiye atunyura mu ntoki babwira ngo abaturage n'abazajye kureba kuri stade nyine bazajye kureba umupira ngo ariko bagenda banabwira ngo bazogeza u Faransa Jonathan ijambo ni ryawe iryo teka mutwe rihatse iki ibyo bintu rwose kutagira isoni kwiriya leta y'agatsiko kwa FDMA ibi bintu ni iki Jonathan ijambo ni ryawe
urakoze muvandimwe Joseph urakoze cyane kuko birashekeje cyane kandi ikigaragara gusa mu bisanzwe nuko FDMA ikunze gukina ya comedy igira amakinamico yihariye cyane mu bujura bwuzuyemo ubugome n'ubucakura mbega bakora ibintu bimeze nk'iby'abamafia abantu bacuruza ibiyobyabwenge cyangwa intwaro n'ibindi bakora buri gihe ibintu bigaragaza ko ari abantu batari abahanga no mu byo bakora kubera ko bibagirwa ibyabanje bagashikira ibyako kanya cyane cyane iyo babibonamo inyungu ubu rero ibi bijyanye n'iki gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru Kigali kugisimbukiraho si ikindi ubu muzi ko mu by'ukuri ifite igerageza kugarura gushaka umubano nako ntiwigeze nabaho w'u Bufaransa n'u Rwanda cyangwa se w'Ubufaransa na Kagame kuko ibintu byose ni ibye ubundi Joseph ngira ngo urabizi ko kuva kera abantu benshi mu Rwanda mbere ya 90 cyangwa se mbere y'intambara y'inkotanyi abanyarwanda hafi ya bose bari bajijutse babashaga kureba umupira cyane cyane nko mu gikombe cy'isi bafanaga ikipe y'Abafaransa twese tukira batoya rwose twafanaga ikipe y'Abafaransa babashaga kureba umupira kuri za televiziyo rimwe na rimwe cyangwa se kukurikira ku maradiyo byari mu by'ukuri umunezero ukomeye aha rero muri 1998 birashekeje cyane kuko muri 1998 ntabwo twafanaga Abafaransa ariko ntawabashaga kutinyuka kubivuga uko iyo wabivugaga barakurigisaga kubera iki kubera ko uburibuka neza amateka y'u Faransa n'u Rwanda cyangwa se na Kagame na FDMA nyuma y'intambara ibibazo byabaye cyane cyane aho abafaransa bagaragaje ko indege yari itwaye umukuru w'igihugu w'icyo gihe Habyarimana na ndetse n'u Burundi Cyprien Ntaryamira baguye muri iyo ndege. Nyuma y'indege hakaba ari bwo jenoside itangizwa ku mugaragaro, hagapfa Abatutsi benshi ndetse n'Abahutu batavugaga rumwe na leta ya Habyarimana. Ibi byose byazanye urwango rukomeye cyane hagati ya FPR-DMI n'Ubufaransa. Ibyo byose urabyibuka, uribuka uko bashenye inzu ndangamuco y'u Rwanda n'Ubufaransa yari mu Kiyovu. Mbega ibintu byose uko byagiye bikurikirana urabizi, uko bagiye bashinja Abafaransa, ingabo z'Abafaransa ko zifite uruhare muri jenoside n'ibindi n'ibindi. Ariko ejo bundi aha ngaha ntiharashira n'amezi angahe, aho Kagame nyine yaje guhakwa ku Bufaransa, Ubufaransa bukamwakira, aho ubu ngubu barimo bashyigikira ngo mushiki wabo kuba ari we ngo uzayobora ibihugu bivuga Igifaransa. Ibi byose ni ibintu bishekeje. Noneho kumva hari abantu batinyuka kuvuga ko bishimiye intsinzi y'Ubufaransa, ndetse mu itangazo twabonye ry'ubutumire buturutse ku muyobozi w'akarere ka Musanze ngo witwa Habyarimana Jean Damascene, amenyesha guverineri w'intara na n'ushinzwe RBA wa Musanze ko abaturage bahamagariwe kuza kuri stade ngo kureba umupira wa nyuma w'igikombe cy'isi. Banze nyine kuvuga abari mu bukine, ariko birumvikana abari mu bukine. Ukibaza rero uti urukundo ruvuye aka kanya bugeze noneho naho bakina ko abaturage bagomba guhamagarirwa kuza kureba umupira muri stade kuva mu myaka 24 ishize, uru rwango runuka. So ntabwo rero bitangaje kuko ibi by'ikinamico bakina buri gihe ni ibintu bisanzwe, ariko noneho icyo wakuramo ni iki? Ni uko FPR-DMI ntigira isoni zo gusaba uwo yimye, ntigira isoni zo gukeza uwo yahemukiye. Ibi rero ntabwo jyewe bintangaza kuko inzi imikorere yabo uko yagiye igenda. Abadukurikira bose barabizi, bazi neza urwango rwari hagati y'Abafaransa na FPR-DMI. Aho rero noneho ubona FPR-DMI ikora amatangazo yo guhamagarira Abanyarwanda no gutegeka abantu ngo kujya muri convention center ngo babere ku mupira w'Abafaransa, biratangaje kandi birasekeje. Nkaba muri make icyo nakubwira gusa ni uko FPR-DMI idatinya gusaba uwo yimye, kandi aho haba hahishwemo mu by'ukuri ibintu by'amakinamico y'ubusambo tudashobora gutindaho kuko niko turabimenyereye, nta kindi kiba kihishe inyuma y'ibyo ngibyo uretse ubusambo, guhisha ibimenyetso by'ubugizi bwa nabi, gutakambira Abafaransa ngo bareke guterura dosiye y'indege. Ibyo byose nibyo byihishe inyuma y'ibi ngibi bakina bita ko ari urukundo bakunze Ubufaransa. Ngira ngo wenda nicyo nabivugaho. Joseph Rakoze.
Urakoze cyane Jonathan, hanakunganya rwose ukuntu ibyo bintu by'abari amaco y'inda, amaco y'inda rwose ateye isoni. Kuva kera rwose byari bibujijwe ko wavuga neza Ubufaransa cyangwa se wakwishimira ibyiza Ubufaransa bwakoze cyangwa byabugezeho. Andatanga rwose urwo rugero rw'abafana nyine bavuga bati turishimye cyane 1998 narindi mu Rwanda igihe Ubufaransa bwatwaraga nyine bwa mbere icyo gikombe. Nari Kigali, umupira yewe nakundaga kujya kureba umupira kuri Cercle Sportif harya muri Gikondo, ni mu Rugunga, ntabwo yari Gikondo, ni hafi ya Gikondo ariko ni mu Rugunga. Cercle sportif yo mu Rugunga nyine niho nakundaga gukora imyidagaduro, gukora za kwakina tennis, narangiza nkicirana n'abandi tukareba n'uwo mupira tukanawuganira, tukawuganira cyane cyane. Icyo gihe rero naganiraga n'abandi benshi cyane bavuga nawe Ufaransa ntibuzatsinda, nyamara byari bigitangira rwose, ntibuzatsinda rwose, ntibuzatsinda, ntigutsinda igitego Ufaransa biragoye, kandi ubona ko ubunyaruka bwaba bamwakabibabaki bakatsinda ibitego. Icyo gihe attaque yabwo yari itaragira abantu bahambaye cyane, nubwo harimo abajeni nka ba Thierry Henry na ba Ari Trezeguet nabo baje gukomera cyane nyuma, bose urabazi ukuntu ari Thierry Henry nawe yari afite imyaka nka 20-19, yari nka afite nka 20 nka 20 yari mutoya rwose, nayo bari bamushyizemo umutoni witwaga Trezeguet, yakoze nayo itangaza muri Itali, makipe akomeye mu Butaliyani. Thierry Henry we ni kirangira aho ngaho ubwongereza, uramuze ibyo yakoze muri Arsenal, uzi ko ari mu mateka yawe banamukoreye ndetse n'igishusho kimuranga, ibyo urabizi. Abo nibo bari kuri attaque ariko ari batoya, ntibakoze ibitangaza, gusa batwaye igikombe nuko. Hanyuma y'icyo gihe navuga ntaba abantu ikipe yakomeye izanatwara igikombe kuva bigitangira, kuko iranankundira gitwara icyo gikombe bigoye, kajya nyaruka igatera amakuru y'icyo byose ikagitwara, igitwara icyo gikombe bwa mbere mu mateka yabyo. Noneho igitwaye rero nza gushaka abantu nyine ngo twishime cyangwa mbakore kwitama, ndababura kuri Serika, ndababura rwose abantu habayikiriye mu mujyi wose, njya kubashaka kuri Mirikorine ndaheba aho nabakekeraga, njya kubashaka noneho ndazamuka ahantu hataburaga abantu habaga benshi, njya ku gisimenti nawe usanga kera rwose, kandi ubundi hari uruvunganzoka icyo gihe muri 1998 usanga harera hari bake cyane, ariko mpasanga umuhungu witwa Rufi wakinaga tenisi, ni mwene wawo wabakarikiza uriya ikafu nyakwigendera Imana imuhe ubukodishe deshiro. Ndamubwira nti ntakubwira ko tuzatsinda, ati ndeka rwose nyine nawe akeneye sinzi ko niba yabikuye ku mutima cyangwa se niba yaragira ngo nyine arebwe neza. Ambwire nyine yari amaze iminsi nawe yambwira ko Ufaransa udashobora gutsinda, ko byaba ari ibyago ku isi yose hari. Nuko ndavuga nti twabatsinze rero, ati ndeka rwose nyihorera nyine, reka twisangirire kimwe ariko utambwira iby'umupira, turababaye nta kindi. Umuntu umwe gusa nashoboye kuba numva uko ambiance ari imeze muri Kigali 1998, nabuze umuntu twishimana na Jonathan, kandi rero kwanga Ubufaransa no kubwanga utabishaka kugira ngo nyine ubeho, ukabuvuga nabi utabishaka kugira ngo ubeho, ni umuco kuva ni muri icyo gihe niko byari bimeze. Kabone nubwo igihe nabukundaga nkanabivuga bari bataratangira kunkarira gihe bayikimwe, wenda ko nzageza aho ngaho nkumva siyasa, nubwo ntageza aho ngaho gihumbi nyine bikangwa nabi. Ubwo rero none kumbwira rero ngo abo bana bambwira ngo bafana Ubufaransa kuva cyane, none bakaba bemere no kubivuga ku kinyamakuru igihe nk'uriya wavuze ufite imyaka 25 ati mfana Ubufaransa, ati data arakunda byo rwose, ni ukuri abanyarwanda benshi bakundaga Ubufaransa, bagakunda ikipe y'Ubufaransa, bakunda ikipe yitwa Olympique de Marseille kuva kera. Ariko rero kubera iriya leta y'agatsiko, kubera igitugu cyabo, kubera ko ushobora kunyereza nk'uko nyine wanabivuze, uzi n'ukuntu bishe n'abaturage bariho birebewe umupira muri ibyo bihe barabishe mu kabari, kubera ibyo byose Jonathan rero urumva yuko aya ari amaco y'indi yo kuvuga ngo bohereza abaturage bandike inyandiko zo kubajyana hariya ku bibuga bya za Musanze hariya mu Ruhengeri, bajye muri Kigali Convention Center ngo hawugezaga Abafaransa ngo bari benshi. Ibyo bintu ni amaco y'inda, ibyo bintu nyine nicyo bita guhindura ikote ku mpamvu z'inda mbi, ku mpamvu z'ubutindi, ku mpamvu zo kutiyubaha. N'ubundi nta mpamvu zo kwanga Ubufaransa zari zihari, nta mpamvu zo kwanga ikipe y'Abafaransa zari zihari, n'ikipe ifite igikundiro ku buryo bwinshi cyane cyane ku muntu ukomoka muri Afurika, dore ko harimo abantu benshi bafite inkomoko muri Afurika, mu bihugu byinshi cyane byo muri Afurika bafite rwose igikundiro, batera umupira neza, haba muri iyo kipe y'igihugu, haba no mu makipe yandi akomeye muri buno Burayi n'ahandi ku isi. Ariko rero ingorane zo mu Rwanda, ingorane zo gukandamiza abaturage ukabuza no kuvuga icyo bakunda, ni ukubasaba kwanga ibyo bakunda kandi bakakumvira, ako kakaba yakaga. Noneho warangiza ushakiye ku mpamvu zawe, ku mpamvu z'amacurinda, ku mpamvu z'ubuteka mutwe uti mujye kogeza Ubufaransa. Nibyo twashaka kwibutsa Jonathan. Twanatangiza iyo ndirimbo turaje nyine bavuga ko nta rwango bagira, bavuga ko atari ibijura, bavuga ko rwose baje gukorera u Rwanda kurukora neza gipfura. Ibitarigeze bibaho mu by'ukuri nibyo nabyo twagombaga kwibutsa. Noneho niba nta kindi wifuza kongeraho, reka noneho tujye mu nkuru nyamukuru. Inkuru nyamukuru nyine ya buriya bwicanyi, ubwicanyi buriho bukorerwa abaturage, kuko amakuru atugeraho atubwira ukuntu bagenda bahumbahumba abaturage hirya no hino, bakagenda bakora n'ibintu bimwe bakoraga nyine byo kwiteresha by'amakinamico, gukina ubucengezi kugira ngo abashe gutera ubwoba abaturage, banabibutsa mu by'ukuri ibyo bakoreye. Jonathan, niba ntacyo wifuza kongeraho kuri iyo sujet, nagira ngo nshyireho audio imwe. Nari mfite ebyiri ko ya kabiri habaye utubazo tekinike ntazi aho twaturutse ntiyajya muri radio neza. Icyakora iyo ngiye gushyiraho irabivuga bihagije, irabivuga bihagije. Nagira ngo niba ntacyo ufite kongeraho mbe nashyiraho iyo audio, noneho dutangire icyo kiganiro. Wibutse nyuma turaza nyine kongera kugaruka kuri iyo myaka, kuri iyo mateka mabi atarahaye isomo, abicanye muri PDM. Nongeye mbyibutse 63 muri 1963 ku ngoma ya MDR Parmehutu, hagiye haba ubwicanyi bukorerwa abatutsi. Iyo habaye ibitero by'inyenzi 73, abatutsi b'abanyarwanda baryojwe ibyakozwe n'agatsiko k'abatutsi b'i Burundi kari ku butegetsi iki gihe, kayoborwaga na Micombero. Noneho byishyurwa biryozwa abatutsi bo mu Rwanda badafite aho bahuriye nabyo. Byagize ingaruka cyane ku gihugu, birumvikana kuri abo batutsi ubwabo, ku bahishwe kuko harimo n'abishwe, ku miryango yabo, ku bahunze bakamenengana benshi cyane ku bwinshi mu mashuri, muri za administration twagiye tubivuga. Bikaza no kugira ingaruka ku gihugu nyuma yaho nyine, aho babaye nabo benshi mu gutera mu bitero by'inkotanyi, bityo abo ngabo bicaga nabo bagateza akaga ku gihugu, hakitwa cyane cyane abatagombye kwitwa. Ibyo duhora twamagana. 1994 naho inkotanyi ziteye ibyo babizi, abatutsi n'abatavuga rumwe na MNDCDR baryojwe ibyo bitero bya FPRDMI. None rero FPR imaze gushyekerwa, iyo nabyiga yarishe kuva kera. Reka niba ntacyo ushaka kongeraho rero nshyireho iyo audio. Jonathan, ijambo ni ryawe.
Urakoze Joseph. Ntacyo nongeraho kuko wakongera iki se kuri ubwo bujura n'ubwicanyi n'ubucayiranya ko aricyo kiranga FPRDMI? Nta kindi nongeraho.
Reka nshyireho ako ka audio noneho ngusabe kwibutsa FPRDMI amateka, kandi ko ibyo ari byose azayigonda kandi tuzayafasha kugira ngo ive rwose mu nzira. Reka twumve
mu Rwanda. Ubuyobozi bw'ingabo mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba burasaba abaturage kwitandukanya n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Buravuga ko uzabahishira cyangwa akabacumbikira nawe azafatwa nk'umwanzi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana.
Mu nama z'umutekano inzego za gisirikare n'iza gisivile zikomeje kugirana n'abaturage bo mu mirenge y'akarere ka Rubavu ihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage barahamagarirwa kutagirana imikoranire iyo ari yo yose n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda baturutse mu gihugu gituranyi cya Kongo. Colonel Muhizi Pascal uyobora ingabo mu turere twa Rubavu na Nyabihu yihananyirije abaturage, abasaba kugira amakenga ko ari we wese winjiye mu mudugudu wabo badasanzwe bamumenyereye, bakihutira kubimenyesha inzego zishinzwe umutekano n'iz'ubuyobozi bw'ibanze.
Nariya masasu kuko mwebwe ntabwo muri ya kategori yo mu zindi ntara bashobora kuvuga ngo reka tugerageze turebe. Ntimwagerageje si wari ryari kuwa ingiriya ndani hapa? Baragerageje ariko mubereka yuko nta mwanya bafite. Ushaka kuza neza naze neza amanitse amaboko. Leta y'ubumwe, leta yacu nziza iri tayari kumwakira no kumubwira ngo ngwino kora akazi kagendanye n'ibyo wize nta bindi. zikicho mwanze muracyanga icyo mwemeye mukacyemera ubundi niko kuba numugabo icyo wemeye uracyemera icyo wanzukacyanga
Colonel Muhiza avuga ko bafite amakuru yuko hari abagishaka kugerageza guhungabanya umutekano ari nayo mpamvu baburira abaturage hakiri kare ngo hatazagira abashukwa n'umwanzi akabihishamo
ntabwo dushaka ikintu kiduteranya n'abaturage cyo kuza gushakisha umuntu wihishe mu nzu kuko yacumbikiwe n'umuntu wakabaye ari umuntu mwiza wakabaye wanamufasha akamushyikiriza ubuyobozi bwa leta aho kugira ngo uhagire kamiriteri cyangwa se ikigo cya gisirikare kuko iyo wafashe umwanzi ukamushyira iwawe ukamucumbikira ubwo wa wiyemeje yuko iwawe habaye icyicaro cy'imirwano siko bivuze iyo wemeye yuko umugizi wa nabi aza abanyarwanda niba bivuga neza ngo uhishira umurozi akakumaraho iki kuko ni ibintu tuzi twabayemo kuva 1994 igihe cy'abacengezi umuturage wese wageragezaga kwikururiza umuntu ngo ngwino nguhishe ndi yo gosenge ndetse wanyu byarangiraga ruko bajyanye
cyakora Colonel Muhiza amara abaturage impungenge ko nta gikuba cyacitse kandi ko baryamiye amajanja ku buryo ntabwo babwuka umwanzi yabinjirana mu gihe hari ubufatanye n'abaturage nk'ubwabaranze mu kurwanya intambara y'abacengezi avuga ko yorohejwe nuko abaturage n'abasirikare bafatanyije
ikindi waba ugenda ufite amakenga n'uburenganzira bwawe kumubaza ngo urindura aho urajya he nibyo tubasaba nta bindi naho ingabo dufite zuzuye aha ku mupaka zirwa zirabyara by'indimizi zihanagura imbunda zoza uzaza mukabona afashe ahantu arahicaye hari igihe mutwemera ariko mutwemera iyo urugamba rwakomeye ariko ubu ngubu mubona turi aho twegenda tumeze nk'ibintu by'intare bishaje gusa biri aho byarindagiye ariko urusasu ni rwavuga nibwo muzamenya ukuntu tubari bari batanga kandi murabizi ntabwo ari ibintu twivuga bitaraba twebwe twaracyajijwe kandi duhora twiga uburyo twafatamo umwanzi uburyo twafatamo umwanzi nta wundi ni ugukubura
ubuyobozi bw'ingabo n'ubw'akarere busaba abaturage kwanduza buri muturage bacumbikiye abasohoka igihugu cyangwa kizamo kugira ngo hamenyekane urujya n'uruza rw'abantu umunsi ku wundi busaba abaturage kandi kwitabira amarondo kuko abasirikare bataboneka ahantu hose kandi akenshi umugizi wa nabi yitwikira ijoro
ntabwo tuvuze ngo ugende umwiyahureho umukureho karishenikov ugira ute ariko mubaza ikimugenza nijoro ntiwabona bafite n'induru bafite n'ibikoti wari ku irondo uri mu ikorosi nk'uko nababwiye cyangwa mu gashyamba wenda mukanababona bafite n'izo ntwaro ari babiri ari batatu kuko abo dufitiye ubwoba ntabwo ari abaza gukuraho leta nta nubwo ari abaza gukuraho pozisiyo ya gisirikare ntabaza kwinjira mu giturage
bamwe mu baturage nabo bavuga ko bamaze gusobanukirwa akamaro k'umutekano kuko ibihe by'abacengezi by'abasigiye isomo rikomeye
dukurikije ibintu byinshi twanyuzemo muri aka karere k'ibirunga nta mutege warota abona ko ibyabaye kiriya gihe cy'1997 byasubira kugaruka muri ibi bishya
umugore mu gucunga umutekano icyo nakora igihe umugabo wanjye arajya kurara irondo ngomba guteka kare kugira ngo agende kare amenye aho agomba gukorera isaha igenwe yo gukora irondo ayigezeho ikindi ni ukubona umuntu nazi nkamushikiriza inzego z'ubuyobozi cyangwa se nkatanga amakuru uwo muntu agafatwa
imirenge ya Bugeshi na Busasamana niyo bagizi ba nabi bakunze kwifashisha abagabo udutero shuma ku Rwanda abatuye mu mirenge ya Rubavu na Cyanzarwe nayo ikora ku mupaka na Congo nabo barasabwa kuba amaso bagatanga amakuru ku ari wese bakekaho imigambi yo guhungabanya umutekano mu kwezi gushize mu karere ka Nyaruguru ko mu ntara y'Amajyepfo gahana umupaka n'u Burundi abagizi ba nabi bahagabye ibitero ubugira kabiri bica abantu babiri bakomeretsa abandi banatwika imodoka y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata basahura n'imitungo y'abaturage n'ubwicanyi bwaje nyuma y'igihe gito no mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi abantu bitwaje intwaro bisha abantu babiri bagakomeretsa abandi Claude Ganza Munyamagana Irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika
dushimire iryo Jwi ry'Amerika ryo ku itariki ya 8/7/2018 hashize iminsi 9 gusa urumva ko bavuga muri aho kariyo karwa bungo bazabagenza gukubura wabyumvise Jonathan Zambo ni ryawe ngo bazakura muri bavaho ngaho Colonel Muhizi rwose Muhizi Colonel Muhizi ni uvuga ko bazakubura tuzabakora nk'ibyo twabakoreye mu gihe cy'abacengeze ijambo ni ryawe Jonathan
urakoze Bwana Joseph ku ugaruka neza kuri iki kiganiro kuko kiruzuza neza ibyo tumaze iminsi mu bihe bishize twigisha tugaragaza ubugizi bwa nabi bwa FPR BMI ubwicanyi no gutsemba abaturage cyane cyane bo mu bwoko bw'abahutu aho bari hirya no hino mu gihugu noneho urabona ko bageze noneho naho babyemera noneho bakabitangaza ku mugaragaro baragira bati twarabatsembye muri aka karere murabizi kandi noneho ubu ikizakurikiraho nuko tuzabarimarima ngo icyo bategereje gukora ni ugukubura. Ikindi kigaragara mu mvugo y'uyu musirikare Colonel Muhizi ni iterabwoba no gukangata. Aratangira avuga ngo ingabo zikwiye ngo abo ngabo ngo bakwiye ngo kuza bamanitse amaboko. Iyi mvugo ntuyibuka Joseph mu gihe cy'intambara yacu y'inkotanyi, aho ubutegetsi bwa Habyarimana bwavugaga ngo ni tuze tumanitse amaboko.
Rwose
none aba nabo imvugo ni imwe.
Ni imwe.
Ikindi kigaragara
ko akoresha n'ijambo inyangarwanda yego.
Yaye. Ikindi kigaragara muri iyi mvugo nuko mu by'ukuri abaturage kuri bo ntacyo bavuze. Ntacyo bavuze bafitiye ubwoba abo baturage kubera ko bazi neza ko babahemukiye, bakaba nta cyizere babafitiye. Uko kutabagirira icyizere rero ni gute se umusirikare abwira umuturage ngo nabone umuntu ufite Kalashnikov ngo agende amubaze? Umuntu w'umuturage se azabaza umusirikare ufite imbunda amubaza iki koko? Ikindi ni uko wumva anakangata abeshya ngo ingabo zabo ngo ziri ku mupaka ngo ziroze imbunda ngo zategereje ngo zitegereje ngo uzaza ngo bakamushwanya gusa. None se izo bavuga zinjira babwira abo baturage gufata zanyuze he? Kandi uwo mupaka nyine bawuriho. Ikigaragara gusa ni uko ibi byose icyo bihatse ni iki? Icyo bihatse ni nacyo yanabiyebukije ababwira ati mu gihe cy'abacengezi muzi ko twabatsembatsembye. Ubu rero nabwo niko bizagenda kandi niko birimo bikorwa. Ni nacyo cyatumye mu by'ukuri tunategura iki kiganiro kugira ngo twamagane ubugome ndengakamere burimwo bukorerwa abanyarwanda cyane cyane mu bwoko bw'abahutu muri utu turere mu hahoze ari prefecture ya Cyangugu, Gikongoro, Gitarama ndetse na Gisenyi, Ruhengeri. Aha hose harimo gukorwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ngira ngo umaze iminsi wumva ko banavuga ko hari hariya muri Gitarama ho za Nyamabuye aho batemye abantu ku buryo abantu ngo basigaye batinya basigaye bajya bakinga inzugi zabo mu masaha 8 batinya ko hari abantu baza kubinjirana bakabatema. Ibyo birakorwa kandi bakavuga ngo igihugu gifite umutekano. None se umutekano utarinda abaturage bakarindaho abaturage batemwa ntutema ibiti abandi bakicishwa isongo, ibyo koko ubu bugome n'ubugizi bwa nabi buteye butya buzahagarara ari uko bugenze bute? Ibi rero byose nibyo twagumije kugenda twamagana mu bihe byashize, twerekana ubu bugizi bwa nabi uko bwatangiye kuva FPR Inkotanyi itera kugeza 1994 aho byanarangiriye muri Jenoside. Ngira ngo ibi nk'uko twatangiye tuvuga inyito y'iki kiganiroho amateka yisubiramo ko ntacyo yamariye FPR DMI cyangwa se abayibanjirije, twagiye tubona amateka mu by'ukuri akomeye tuza kugenda tugarukaho kuva mu bitero by'Inyenzi kugeza uyu munsi wa none uko ubutegetsi bwagiye busimburana, uko ntacyo ubwagiye busimbura ubundi bwagiye bwiga muri aya mabi. Noneho ubu ngubu hakaba ariho ubutegetsi bw'agahomamunwa. Na Joseph Ngirango wasubirana ijambo.
Urakoze cyane Jonathan. Mbere yo kujya muri iyo myaka twibukije ariko nagira ngo nibutse yuko n'uyu munsi muri kino gitondo rwose ku ijwi rya Amerika umukoroneri witwa nyiri uretse gato shaka izina rye umukoroneri witwa Nyirihirwe Lieutenant Colonel Nyirihirwe nawe ngo wohererwa aho ngaho mu karere ka Nyaruguru kurwanya izo nyeshyamba ngo byo bitero abakoze ibyo bitero ngo muri Nyungwe ngo yaragiye haraho rero sinabashe gushyira audio muri radio nagize ingorane avuga ati abacengezi barwanya amavunja wahoze uvuga nyine bya bindi byo kuzaho yamanitse harimo nabavugaga imihirindiri icyo gihe ariko ngo abacengeze ngo barwaye amavunja rwose ngo bamushaka n'iki ngo mwagiye mubare uko basaye ibyo babemera ko ntacyo baje ngo baza bafite ibirenge bitamba gusa bakiyibagiza yuko n'abanyarwanda benshi ahubwo amavunja yagarutse mu gihugu ngo baza barwaye amavunja niko yavugaga ngo harimo abantu ngo bibigwari ngo babakiriye
nabo barayatahanye ahubwo bayakirijwe n'ibyo basanze
ninda nyinshi n'ibiki byose yego nibyo basahuye nibyo byivuga abo ngabo ariho babivuga bamaze kurengwa noneho ibyo by'ibitero byo nta n'icyo tunanabiziho nako tuzaba tubigarukaho igihe cyabyo nikigera reka tuvuge gusa ibyo biriho bikorwa abaturage kuko amakuru dufite nyine nuko bariho barigisa abaturage bakanabeshya ngo abaturage barahunze ngo bamwe ngo bamenye ibyo bakoze barahunze kandi barabarigishije ibintu turabizi uko bakora uwo mukoronere wo muyetera koneye nyirihirwe aravuga ati hari hasanzwe abasirikare hano natwe urabona ko twaje noneho ku bwinshi tukazana n'abandi twabonye uko harimo abaturage b'ibigwari ngo babacumbikiye bakabajyana ndetse bakabageza no ku nzu ya gitifu ngo ndetse bakerekana n'iby'idirishya ry'icyumba araramo ibyo byose urumva ibyo bari batanga bya preview kuri abo baturage ni nta n'uwabyemera cyane ko tuzi ku kinyoma ari bose ari umwimerere wa FPDMI icyo rero umuntu yakwibutsa kindi ni uko yewe nakwibutsa na ko harimo akantu kariho kagaruka k'amajwi urakoze ndumva hari ibyo ukoze bituma bitagaruka ijwi ritangarukira rero yangarukira n'undi ok reka dukomeze wenda nizere yuko byumvikana neza wenda ari ikibazo mfite hano hari ibintu rero binyibutsa muri za 69 n'iz'umwaka wa mbere ahantu twiri Nyumbye ni muri komine Nshiri niko yitwaga icyo gihe ni komine ituranye n'iriya Kivu nyine irimo Nyabimata hariya bateye hari ahantu hari icyaro gikomeye cyane kuhagera nyine byari ibintu bitoroshye muri ibyo bihe ariko iyo harashize gusa nk'imyaka ibiri mu by'ukuri ibitero bya nyuma by'inyenzi bibaye hari kandi litere yari iri ahantu umuntu yanyuraga agiye mu isoko ryitwa mu Gatunda niba hitwa gutyo sindumva izina ryari ryo ngiryo ntararyibagiwe ugiye ku isoko rero banyura kuri iyo kamiritere yari yubatse nka kurya bubaka amashuri ugasanga ari inyubako ndende mu bugari ndende nk'imwe kubaka amashuri iyo kamiritere inyenzi zari zarayiciyemo kabiri ngo zarayirashe nyine icikamo kabiri ubundi barambwira ngo yari nini cyane yari ndende urushaho hari ikintu iyo cyantangaje Jonathan icyo gihe nahabonye imva rwose zikigaragara neza ko ari imva nyinshi atari nkeya none nza kubaza abasore twiganaga bakomokaga muri ako karere bampamya mu mateka nyine y'izo nyenzi bambwiye nyine ko ngo abo ari abantu ngo bishe nyine ngo babaga bafashije izo nyenzi ngo aribo babaga babakubise ngo amafuni banza ari n'amafuni bana bakubitaga Jonathan nduba ari barambwiye amafuni turabica noneho nza kubaza nese nta baturage bishwe kuko babaga bafashije izo nyenzi umuntu ambwira buhoro rwose yicije nako yambwira gahoro cyane uhari kugira ngo hatagiye utwumva ati abenshi bararenganye hari imva zitari nkeya sinibu ku mubare wazo ese nicyo gihe uko mwabyumvaga abaturage bishwe bakubiswe utwo dufuni bahambye ahangaha kuko imva zaragaragara neza babaga koko ari abantu bafashije abo bantu b'inyenzi batereka da bati harimo abaturage benshi rwose barenganyije barabica sinigeze sinenze amazina yabo sinize nyababaza ntabwo arenze abaturage muri ako karere ariko urumva ko ayo mateka amavi yo kwica abaturage kandi numvise n'ahandi ibintu byagiye biba ndetse n'ahatatewe nko ku Gisenyi rwose ndibuka hari umuvandimwe wahakoraga mu Bugoyi
ambwira umututsi n'abandi batutsi bagiye bari gisanyi bakabajyana bakajya kubica ntibagaruke bakajya kubica ntibagaruke kandi aho kugisenyi sinibuka n'inyenzi zari bizigeze zinahagera hore ntabwo zigeze zyagira ngo mu bugoyi na gato bakagenda bakabica bakabica muri iyo myaka ya za 60 n'ahandi muri za Bugesera n'ahandi yego nazo zaricaga nazo zaricaga nabyo ntitukabyibagirwa ntabwo nazo zabaga zije izi zitwaye neza nazo zaricaga harimo abantu benshi zishe ariko abaturage b'inzira karengane barishwe ku rwinshi abatutsi ikuri akazi gasanzwe ku bwari mu cyangwa kwindi barahohotewe baricwa imiryango myinshi ku gikongoro ho habaye ibindi baratsembye muri 63 jenoside nayo yose bivuze ko ari jenoside ntacyo umuntu yaba akabije sinzi ntacyo umuntu yaba akabije ku gikongoro cyane cyane sibonye aho rero turi za 76 kugeza kuri za 67 Bugesera byarabaye Kibungo byarabaye ntawe utabaye mu Rwanda aho bisha abaturage ndetse mu miryango myinshi y'abatutsi yari yaricuye muri ibyo bihe 94 iza irangiza benshi nyine bavuga amateka yabo bavuga abakibuka bakuru bavuga nyine byakuri base muri iyo myaka 73 rero nari tuze kugaruka reka nkubwire igihe nkuze kuyivuga kuko nari nahari nari mu bukuru mu mashuri birukanye abatutsi ibutaraho nari ndi ntabwo bisha barirukanye ariko nabyo ni amahano birukanye abatutsi mu mashuri babirukana muri aho bakora akazi haba muri sekiteri prive ntiyari na nini cyane 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 muri ibintu bya leta barabirukana baraminisha bararotogotana nyine batana n'imiryango yabo basiga imiryango yabo ahonga kandi uzi ko umuntu aba yiga ngo azakure igihugu ariko azakure n'umuryango we bamwe batakaza ayo mashuri abandi bajya kuyashakira kuri batana n'imiryango yabo abapfa nyine ntibahambwe nyine nk'uko biza ku mpunzi nyinshi cyane ibyo byagiye biba inyuma yaho twagiye tubivuga nta n'abamaze gukora kudeta bavuga ngo ngo batutsi rwose barabakunda ntacyo bakoze kugira ngo abo bose bagaruke basubiranye uburenganzira bwabo ndetse twanirikanye yuko by'ukuri bakoze kudeta aribo bari babiri inyuma kabiri nubwo atabuze abashyikirwa wenda bo muri ku ngoma ya Kayibanda bibwira nyine ko ari byiza ariko cyane cyane abari babiri inyuma n'abari bafitemo inyungu byo rwose twagiye tubyerekana 9 rero aho inkotanyi ziteye ho karabaye byabaye finale gufunga batavuga rumwe na MNDCD kwica abatutsi no kubafunga ahantu henshi ayo mateka rero mabi ayo mateka mabi y'ubutegetsi imitegekere mu by'ukuri kuko ari uko gusubiranamo kw'abanyarwanda guterwa n'ubutegetsi ari uko kwica abaturage bikorwa n'abategetsi cyangwa se bigategekwa n'ubutegetsi nagira ngo rero ufate ijambo Jonathan ayo mateka tuyibutse kandi twibutse na FPDMA yuko rwose yuko uko yakwigira kose aya mateka azayihinduka bitanatinze bitanatinze rwose kandi ko bazarangiza bafite umuvumo na kuba ariho umuvumo uko ariko umuvumo uzabangaza bakongera bakangara sinzi ko bazabona naho bahungira kuko haba n'icyo gihe muri ibyo bihe byose umunyarwanda ntabwo ari yanzwe muri kariya kariya dutuyemo nk'uko bimeze ubungubu yashobora guhungira mu Burundi yashobora guhungira mu Uganda yashobora guhungira muri Tanzania yashoboraga guhungira muri Uganda nk'uko bariya mu gatsiko benshi bahungiye muri Kenya n'ahandi muri Congo aho hose rero Jonathan none umunyarwanda none azajya abandwa izihe muri ibi bintu aka gatsiko amaherezo rwose na yaha ijambo ni rya Jonathan ubanza wagereka ngushake Jonathan reka nze ngushake ubanza wagiye niko irafunguye Jonathan wabonye nyumva noneho okay Jonathan ndabona wagarutse niba unyumva nagira ngo ndakumva neza cyane Jonathan
ya urakoze ntabwo nakumvaga ariko ntabwo wanyumvaga
nibyo ntabwo nakumvaga ariko namenye impamvu
ya urakoze cyane kundaba muri studio na amateka arisubiramo koko nkuko ari umaze kubidusobanurira kandi twagiye tubisobanura mu biganiro byinshi twagiye dukora ahubwo gusa ikirimo kigaragara nuko ibyo twagiye twigisha mu myaka irenga ibiri ubu ngubu noneho FPRDMA irimo ibishyira mu bikorwa twerekanye rwose kuva nkuko ari umaze kubisobanura mu bitero by'inyenzi uko ibyo byose byageraga ingaruka ku baturage bari mu gihugu abatutsi bakicwa abandi bagahunga kandi mu by'ukuri ibyo bitero ntaho bahuriye nabyo batanabizi twarabigaragaje 73 aho buri gihe iyo habaga impinduka cyane cyane zifatanye n'ubutegetsi bwari buyobowe na n'udutsiko dukomoka mu moko mu bwoko bw'abahutu abatutsi baritwaga abandi bakameneshwa abandi n'abahutu batavuga rumwe bakagira ingorane bakameneshwa nabo bagahunga cyangwa se bakicwa ugasanga mu by'ukuri barashaka ibintu bitwaza kugira ngo bice abaturage ibyo byaragaragaye muri 90 twihuse mu mateka nk'uko twagiye tubyigisha muri 90 inkotanyi zarateye ziteye abaturage batangira kubonabona uzi ibyo bise ngo barafata ibyitso ku itariki enye ikinamico ryakozwe ifungwa ry'abatutsi ifungwa ry'abahutu batavuga rumwe na leta iyitwa rya bamwe na bamwe ariko noneho icyagiye kigaragara nuko imvugo ubu irimo ikoreshwa ngo nkuko wari umaze kudusobanurira uwo musirikare wavuze ngo ni ubuntu bw'amavunja butambitse ibirenge binyibutsa imvugo y'igihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana aho inkotanyi zateraga bavuga ngo ni ingegera ngo ni utuntu ngo twishwe n'inzara
imihirimbiri
utuntu dufite amatwi n'imirizo utuntu mbega tudashobotse nyuma utwo tuntu tudashobotse twaje gufata igihugu none uyu munsi wa none abo biyita ibihangange nibo barimo bavuga za mvugo bitwaga mu gihe cya 90 kugeza 94 ni ukuvuga ngo ntacyo amateka yabigishije ntacyo mu by'ukuri nta masomo bakuye mu byabanjirije mu butegetsi bwabanjirije ubwabo ahubwo bo bakoresha ubugome ndengakamere bwo kwereka abaturage no kubashyiraho iterabwoba ryo kubabwira ngo tuzabica kandi tuzabamara tuzabatsemba tuzakoresha uburyo bushoboka bwose tubari marime cyangwa se bakoresha iriya mvugo bavuga gukubura nigeze kubwira mu biganiro byahise hari aho twigeze dusobanura uko Kagame yatangaga briefing avuga ngo siye kagasiya iyo mvugo niyo iyi mvugo aba basirikare uyu koloneli muhiza yakoresheje yo kuvuga ngo bazabakubura niyo gufiye kanyine ukuvuga ngo bazabakubura ntihagire n'igisigara iyi mvugo rero y'iterabwoba ndetse n'imvugo yumva zimeze nk'izagiye zitirirwa inyenzi zitirirwa inkotanyi ingegera zishwe n'inzara zirangwa na aho zisanga zirangwa n'ibitiritiri none aba nabo ngo ni abantu b'ingegera ngo zirwaye amavunja ngo zitambitse ibirenge ukibaza ute se aba baribagiwe aka kanya mu gihe cya 90 uko byari bimeze ese aba baturage b'inzira karengane ko baba batavuganye n'abo bazaza kubatera uko abo kuki abo basirikare badashaka abo bita ko babateye ngo babe aribo barwana nabo ni iki gituma bahohotera abaturage ariko igisubizo ni iki nuko FPR yemaye ntabwo yigeze yona muri 10 iki ni ukubabwira ngo twari tubahaye agahenge gato noneho tugiye kubatsemba by'intangarugero cyane cyane ko muri kiriya gihugu nta mategeko haba nta butabera ni igihugu cyowe n'agatsiko k'abamafia gasahura igihugu kakica ikintu cyose bumva ko cyaba kibangamiye izo nyungu zabo cyangwa se ubwo bujura bwabo ibi rero birangira bite birangira nabi nk'uko byarangiye 94 niho bishya bishyira kuko icya mbere cyo ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwa FPR DMI biragaragara ko bufite ubwoba cyane kuko imirimo yagakozwe n'abasirikare barimo barasaba abaturage kuyikora kandi abaturage ntibashobora guhangana n'abantu bafite imbunda ikindi kandi bakabumvisha ko nibatarara ayo marondo cyangwa nibadakora ibyo babasaba n'ubundi bazabatsemba kandi bakamamara ariko nibusanzwe basanzwe babatsemba babahora ubusa ibi rero tukaba dukwahagurukiye uyu munsi gukora iki kiganiro kugira ngo tubyamagane twivuye inyuma dusabe n'amahanga rwose ko akwiye guhagarara agahagarika FPR-DMI ubu bwicanyi n'ubugizi bwa nabi bakorera abaturage bakagombye kuba bareberera kuko ari bo bitwa ko bayoboye igihugu nkaba rwose muri make Joseph ntari bubitino kuko twabisobanuye inshuro nyinshi uyu munsi ari ukugira ngo gusa twamagane ubwo bugizi bwa nabi bukorerwa abaturage nkuko twagiye tubyumva muri utwo turere twose uko twatuvuze mu turere two mu majyepfo no mu majyaruguru y'igihugu aho abaturage bicwa bicishijwe ibyuma bicishijwe imipanga bicishijwe ibisongo ikindi ni uko ngira ngo rwose tuburire abantu bari muri FARC cyangwa se aba ex-FARC bari mu gihugu ko FPR-DMI yahagurukiye kubatsemba cyane cyane ko barimo batsemba abari muri utwo turere bahatuye abenshi ubu ngubu ndetse baba bamaze no gupfa abandi bagihigwa amanywa nijoro tukaba rero twamaganye ibi byose ku mugaragaro kandi ko tuzakomeza kuryamagana mu buryo bwose bushoboka Joseph ijambo ni ryawe
ndagushimiye cyane Jonathan ibi bintu tugomba kubyamagana twivuye inyuma nicyo twakoreye kino kiganiro twumvisha abanyarwanda yuko ndetse nabo banyagatsiko ni FPR-DMI yuko ayo macenga yabo tutarimo bagwa mu mitego yabo ko bariho bica abaturage kandi ko bazabiryozwa nagira ngo rero tuhagarike ikiganiro hano nuga twabivuze bihagije kandi tuzabigarukaho naho utaha nshuti mwarimu duteze amatwi ukwibohora ku Rwanda nuko abanyarwanda mbere ya byose ariko n'ibihugu duturanye kubera ko kariya karere uretse n'u Rwanda n'akarere u Rwanda rurimo kagize ibyago bikomeye gatewe n'ubutegetsi bubi ubutegetsi bubi n'inyirabayazana rero bwaba ubwaho mu Rwanda bwaba ubwo mu bihugu bindi byo muri Afurika nabyo bitegetswe nabi ubwo butegetsi bwose bugomba kubaho Afurika ikongera ikagarukana ishema ryayo abana bo muri Afurika muri rusange n'abo mu Rwanda by'umwihariko bakagarura agaciro kabo ndetse ubuzima bwabo kubahirizwa mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe muri kino kiganiro kwica abaturage hitwajwe ibitero amateka ntacyo yamariye FPR-DMI nawe utaha nshimire umutumirwa mukunda cyane Jonathan Musonera ijoro ryiza aho bwije amanywa meza umusaruro mwiza aho bwakeye akazi keza Africa has got to be free. Fight on.
on and free your land. Fight on, fight on, fight on and free your fellow man. Africa has got to be free by 1983. Come on, make us see, brothers, fight on. Fight on, brothers, fight on. Fight on and free the land. Fight on, fight on, fight on and free your fellow man. You have paid your dues and you've got nothing to lose. And that is always my view. You got to fight on. I say fight on, brother. Fight on, fight on and free this land. I say fight. Fight on, free your fellow man. Cause if Africa is not free, then we all will be back in shackles. You see, my brothers, fight on. Majority rule.